Why do me that? Umutima nutuje, you know how much I loved you. Hey. Twari mu rukundo, uragendura nsiga ubunishwe n'irungu. Hey. Ko tugendo twagiraga, n'ahandi twicaraga, nyamagera nkagukumbura. Yeah, yeah. Honey, only you could comfort me. Ubwo twari kumwe nari ntuje kirungarukiye. Amatage yo kurya ni menshi, cinkoni zamba ngarukira. Wambiye kutazigera ume mu kiru utazansiga. Mubyukuri nicyatuma nkwizera, fata umutima wanjye maze ntuze. Kwihanganira biteye agahinda n'amarira. Hey. For the time that I met you, babe, wambwiye kuza muri ruhande. Why do me that? Umutima ntutuje, you know how much I loved you. Hey. Twari mu rukundo, uragendura nsiga ubunishwe n'irungu. Hey. Wambiye kutazigera ume mu kiru utazansiga. Mubyukuri nicyatuma nkwizera, fata umutima wanjye maze ntuze. Wambiye kutazigera utazansiga. Mubyukuri nicyatuma nkwizera, fata umutima wanjye maze ntuze.